Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put for Sunday.
Oh yeah, today let me give you my story.
Story, story.
Mi nimetoka chaka chaka pori pori.
Pori, pori.
Siku wana wakupigia na story. Ila kuna kitu ndani kikaniambia don't worry. Na today niko hapa, alhamdulillah sina shaka. So kwamba nimezipata, bado natafuta nazisaka. Labda ndo zamu yangu, nando mana sipaga una vyako, mina waza vyakwangu. Tomorrow, takula jasho langu, hata walimwengu wakiniima tanipa Mungu wangu.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday.
Sikia, kukata tamani mwiko, yamesema maandiko ya Mungu. Kumbukana kesho ipo, na we utapata chako, ndugu yangu. Misio nabi, ila nakusi.
Usikate tama, maka uike kaburi.
Yesu mtume, ila nakusi, upambane we.
Usikate tama, maka uike kaburi.
Mungu baba nilipiga goti, kwa nipa nguvu ya kusaka noti. Katoa kigoda, ukaleta koji, ukanionesha kuwa kuna kama we. Zamu yangu, ando mana sipaga wina vyako, mina waza vyakwangu. Tomorrow, itakula jasho langu, hata walimwengu wakini, miata nipa Mungu.
Monday, Tuesday, yeah. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday.